Westsidemusicblog.net.
Papa, abuela, wey.
Chess cat. Why tu me la curi chess? Espina que iri chess. Mi la mu bata, leave this.
Papa, e a te o mane.
E a te o mane. Ali elu bayunye, inge mane.
Tetka baba
anisana nako na yaku baba ibata pela kuli nako na nyani shapa yaku sea anisana na nya sentapa notiza kukala kulua kafela ni matapa yeah. Na wades ludilinga mwa Airtel notiza mteo kono lubata Airtel cause zent ken maziva kuli ken chisa inge mazen kono nikake na mazen cause lunafa lubata kuchisa inge mbunga kafanu mungu wachisa lubata kumichisa leke mutelela mina matelela sina telela ni matea cause mumuka shwela kulukena kulubona mina inge tena kaluna alula paes inge matena kanotimwa ote mumuka shwela kulikena
kwa mbona mina Airtel money isike zabu kuba zale vane za kuti madamu uchwane kulibona inge musina story ya ponde muhasane kwa mbona mina Airtel money isike zabu kuba zale Zakuti madamu chwani kunivona inge musina story ya ponde muasane
Amuna kunivona chwale mwalishea Ulizekeni muka mubona asea Aibe kono ze muba changa fela 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 Zeo muka lubona chale muka mimata fela yeah. Cause tunakufela Na konjilifu kondo luna kufe Konjilifu konjilifu Wena ubata kuisa naebe wabata tamwa saifa Chwale luku supenga tutana Cause muka kuputa kufe Muka sela kulufita wena ikute kefe
Zabu kuba zale vane Zakuti madamu uchwane Kunibona inge musina story ya ponde muhasane Kwa mbola nina Airtel money Isike zabu kuba zale vane Zakuti madamu uchwane Kunibona inge musina story ya ponde muhasane
Mubata kulubona inge luasan Chwale na kina ya katiseza mina muasan Cause mubata Mubuasan Mubata kuhisa luna baba Luwakan Omu kashwela Kupita kwa cause luna kutalu na luka mifa Mita kwa kono mitaka neke mitaka Momu kashwela mina chwale mina muka mitaka Yeah, muka mizaka Palasti muka shwono mumizaka Cause zeni wona zeo mubata zisi Mubata kunwa ote mile noti musili Cause zeni keni uteni fa ukami swala ten Neke mubateni kono muka mata kwa ten paten Misali teni kina paten Ye pala kuswali wa kwandu Pate,
kwa mbola nina, Airtel money Isike zabu kuba zale vane Zakuti madamu uchwane Kunibona inge musina story ya ponde muhasane Kwa mbola nina, Airtel money Isike zabu kuba zale vane Zakuti madamu uchwane Kunibona inge musina story ya ponde muhasane
Chabarichi zon,
Airtel money
Malupanganga, nimine mbola mina yo bao
Wena, Airtel money
Download it from westsidemusicblog.net.